TeamSafi.com.
Zacco, baby.
Baby, I niko serious. Kwako si fake wala si ati, niko serious. Baby, I'm my fancy boss. Nino suru nafs, yeah. Nakulea kama mzazi, kwako kija kazi, wawe hujali. Zipure. Unapiga magoti, univishi pete, wala hupropozi, yeah. Ama kamoyo kangu kupe, kanangangana kupenda nisikupendwa. Sana waza badai. Zile, pete jawa yuna kidole. Nakulea kama mzazi, kwako kijakazi.